tonight.
My heavy dog.
Musaka brother sister.
My heavy dog.
Jalaiba. Kusaiba. Everybody.
My heavy dog.
Chicholi mukakati. Chokora chotali na kora.
My heavy dog.
Hea. Pupupupusimulio. Aqua tempora ya tuka.
My heavy dog.
Chicholi mukakati. Chokora chotali na kora.
My heavy dog.
Hea. Pupupupusimulio.
Babi wakume awe moyo confusion. Echo kolo jimwa nito kiliza seduction. Tata tuyambe atunyeze with compassion. Bidwe duwe wanga tuina kola decision. Etufu enunga mga praise attention. Sikumala nga tuwali wanezo addictions. Elio kubire atemba satisfaction. Mera wana bayo kukiza kuangua. Linda kuwana meme kawa muma songa wedisha. For God and my country, Jesus help.
My name is all
chicholi mukakati. Chokora chotali na kora.
My heavy dog.
Hea, pukupukusimulio. Aqua tempora ya tuka.
My heavy dog.
Chichoni mukakati. Chokora chotali na kora.
My heavy dog.
Hea, pukupukusimulio. Aqua tempora ya tuka.
My heavy dog.
Mama! Duka 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 tu sanyi sachimi mukwano. La Yosefu weba msavo.
Give
it all. Hey, I'm gonna go. Aqua tempora ya tuka.
Give it all.